tebakulimbisa simairo okokuba kukyusa mimwa mundabajjudde enziro bakafiruna
mukama wange tulaze emitima gwe gifaanana bambi munda kuba bano be tulimu busa bwa mbogo bukala kungulu naye bubise munda obeera ku mirimo gyonopambana okola bagaya ne basekerera nabo olukungula ne bajja enjala era wayita bbiri ne bakutabula igwe bawe banywe naye basembeze kitonotono ku mutima wadoseka nabo naye emitima gyabwe simisanyufu janjaba abo bakusekera naye bo bakambwe tolinabo bakebera emitima gyabwe nambala emibiri ne bekweka mu bantu kumba emitima gya nsolo banywa musaayi abo bakusekera naye bo bakambwe tolinabo bakebera emitima gyabwe nambala emibiri ne bekweka mu bantu kumba emitima gya nsolo banywa musaayi
abakambwe nnyo bali wumbwakaali tebalina ddiini bakyali bakafiiri essanyu balifuna buladi olikagaali naye olugula enzigange ebimwa gittamuli bakusiraana wakiri ofaafazaali bo banyumirwa nnyo ng'embeera erikaali baagala empewo ekufuuwe nga sikaali mbowino beebo abatwokyeza emmaali babuladi baffe tebakyali kwalaali batutega ebikazi tufe siriimu kamiliyoni be bayita mwanadamu mwanadamu
bakusekera naye bo bakambwe tolinabo bakebera emitima gyabwe nibambala emibiri ne bekweka mu bantu kumba emitima gya nsolo banywa musaayi abo bakusekera naye bo bakambwe tolinabo bakebera emitima gyabwe nibambala emibiri ne bekweka mu bantu kumba emitima gya nsolo banywa musaayi
kwe musabira asuuke baabagala afiire mu kkoma abo be bapikiriza abalema okubasama atayina kitangaanza ati nabakebera emitima emitima gyabwe janjaba gimanyira okuluma
nebakanywa omusaayi mututulugunya muyiwa omusaayi naye nga lwaki mulaga obukyayi kuba emitima gyamwe gyokyanga bisaanyi igwe oyita munowo yakulyamu olukwe tayagala kumanya kugambya tama n'okutama abantu bazibwa ekiro batukuba obuyondo osanikira ku byonyo tebateekamu obutwabo
abo be batwalu batambula n'obuyondo mu nsawo sitayiro zakibwetera akwokya n'akugjawo teweetaaga mukola kibi akulanga mpewo abo bafalisaayo emitima temuli kawoowo ne bwakusanga ofa tekimulobera kuyitawo akugobesa ku mulimu nga tagenda kuddawo emitima gyabwe emigumu tegimanyi gya falaawo
abo bakusekera naye bo bakambwe tolinabo bakebera emitima gyabwe nibambala emibiri ne bekweka mu bantu kumba emitima gya nsolo banywa musaayi abo bakusekera naye bo bakambwe tolinabo bakebera emitima gyabwe nibambala emibiri ne bekweka mu bantu kumba emitima gya nsolo banywa musaayi